khasimane bengicela ubonge kuma khasimane bengicela ubonge kuma khrotmane bengicela ubonge kuma khasimane angibiza ulogish intwana yaselogish bangibiza umdogish ngishayina njengopolish angibiza ulogish intwana yaselogish bangibiza umdogish ngishayina njengopolish
uyaziya khipha futhi nelanga likhipha umkovejensi yabushaya kucima ibani nasendlini zonokho ekuseni angifuna abangani bami bangikhabheke ekhalaveri summertime isiphithiphithi futhi kuthelwa nangamanzi gwala nale sigubhe samahumunja wena mfana when I walking on the street uzobabona behlanya ngibadlalisa okwe anyanya isobona bekhala sengifuna nami ukufasa umfazi manje wekhala
ekumahrotmane bengicela ubonge ekumahasimane bengicela ubonge kumahrotmane bengicela ubonge ekumahasimane angibiza ulogish intwana yaselogish bangibiza umdogish ngishayina njengopolish angibiza ulogish intwana yaselogish bangibiza umdogish ngishayina njengopolish
keep it so lezi zasepola zinekrachman umzela nangokuzovele vachman ziphi izingane osarah batman bengakubeka ngiphela umoya stamina kalova ngihlela umoya kick my heat that's bit to call let's have my leg I to the top sizi got a skill check his soggies
bengicela ubonge ekumahrotmane bengicela ubonge ekumahasimane bengicela ubonge kumahrotmane bengicela ubonge ekumahasimane angibiza ulogish intwana yaselogish bangibiza umdogish ngishayina njengopolish angibiza ulogish intwana yaselogish bangibiza umdogish ngishayina njengopolish
bafile umoya ngabheka slami bagcwele umona cause ngiyihasla thumbs asegoli sihlale sifila honey so kule logish angihambi nasesportini angazi tell them all I look good, put me cast like me, mara sound good. I be so high cause I like to, and I don't need your judgment. So, you know the judge, don't be a fool. Finish school, ride in my hood. I'm in a coupe, cruising my flows, and I look hot like I'm being cool. Sometimes I'm sexy, but I just never show it. Bang boozy nixy, I'm done being legit.
Bengicela ubonge, ekumahrotmane, bengicela ubonge. Ekumahasimane, bengicela ubonge. Kumahrotmane, bengicela ubonge. Ekumahasimane angibiza ulogish intwana yaselogish bangibiza umdogish ngishayina njengopolish angibiza ulogish intwana yaselogish bangibiza umdogish ngishayina njengopolish.